Abange soze nesirikirira ngangiye ebina nyuma kumpe ekyaffe nakutte esooka ewaffe bukunja kumukuse nga n'ekibinja kye nzigiddemu kyabazzukulu bazze badduka omwenge guno gunyumira nnyo naye leero nsibye sigunywedde nyumyenga n'omutwe nnina mulamu omuleme kubayita katewunguka kunywa ewanaga gadiibula kafeero gye nalinga mpakasa nga n'omulimu gwe nnapata naye baakumukubira bbulooka ze ekyayowa bimpekeera wali mwami oyo kudaazanga mukazi we bambi yeesibanga nziina kale ku mugwomugagga kyennyamiza nnyo bwate yatulanga ku maggwa omwami oluusi addankeera yakogaana nsinga n'oluti obuyinike bumususeeko niku yalaba tubimumalidde ayiiya kuwasa namba tulabayo era olunaku lwankeera lumu badiikwala alikawana awasa addulubaali ne yeekanga nyeerebe yabikkirizanga alamba bibye n'ateebereza okgenda ku ndaku ensawo okitawe mwaka musana kyava ayagala okitugadduke aleka eddiiko awasebuteekeka olwo mwami atambuliddewo okugenda okunona ne basawe era yaleka atuukiriddeko addulubaali okuyonja awaka ekisenge n'akiraalika kiyonjebwa omunaasula mugole we eriiso lya mukama boolimanyi omuyinike lyekkaanya nnyo omukyalo ono yapalapalanya nnyo ng'ekyomugatta kimususeeko era mukulowoolereze nnyo kabugezi n'amweyoleka omwo mu nju yadiikuula ku malitaagi gwe yali atimbyemu mwalimu akaliba nga katimbibba kalalika mmondo bwekyali kirabika akomukyala n'akawanulayo n'akazinga mu nkula yaako n'akasiba ne kajja kanywera yasiba mu ngeri eyewuumisa n'anoonya akabuga akasinsuze n'ensimbi eŋŋanda n'asibira kuli ku malidaadi waaliwo n'emboobo yawanulwayo n'erikko kuli kyokka yawumba ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkubo walabikamu oba obulege bweyabujjawa ng'asibye kuli yeetoolozza yawunda ekintu kiri nga bw'okisanga mu kkubo walabukamu kaddulubaali ebyo olwabimala ng'afuna akabbo ng'akissaamu ebisente bine bikadde by'omanyi ebyabifuna ng'ayiwa muli olwiza n'olubongo lw'otuse ng'abikkirira ku kijjankunene bwe yamala n'ajja akikusika mu kisenga omugole kyanaasulamu ebyo yabikola amaliridde kimutiddiiku kulu n'afuuka musezi bwaliro bwati abakyege gyayonja waka ntikuula ne basonga n'eggwala abange kyengabuulira oli teyali mukazi kyana kyambogo akaddulubaali ayaniriza ng'abatikkula be beetise yateekateeka mangu ebyokulya yogayoga ku mmeezi okugabula abagenyi emmere omugolo olwagigombako yatuukirako kujereka mufumbi ng'okusiika akugezaako naye obutungulu obwayi yadiiku kuwulira oti nze bunyiisize mbaze bulimu kaddulubaale yabokokerwa bba ntijjawo ebimere by'omutumba wakugwe aba nti nati najja bijjewo ne bamubatiza erinnya ly'oluyi bwatyo ne kukyayiwenkeera ngera omugole agerega bugerezi bona ebyokufumba byamugwakona entangawo zimbizi zinyiisiza era diiku ne yeekobokoza nga gy'obeera bulijjo tabirya ennaku ssatu ze nnabalaabalamu ngaddiiku agenda okukola ne mugole we olw'okuna olwo ng'amuleka waka ne kaddulubaali kukazza mirimu era yaleka lagidde kadduwe alaga omugole ebintu by'omumaka ekuulo olwabulirayo kaddulubaali yatandikirawo yasookera ku kutwala mugole okumulaga gye banaalima bwe baava eyo ng'amuzza waka kamala muingiza munju weekuba mu kisenge kya mukole ng'aggyayo ekintu kye yali asubye bwe kwennyumiza okijjukira kiri nze kye nayise ekijja nkunene ddoboozi yayokeza lya bwowo ye kadulubaala ali mu mukole kino omukyala kintu kyabalu era kyo kitukuuma n'awaka bamuwulidde bwakidaalika okubikulaga mbimaleyo kiki osaana okisituleko okitwale mumanja okyanikeko akaakabuga okakisumululeko wabula tekigwa obubi ogenderera munnanga mukyala mugole ekintu tekigwa obubi ogenderera era olaamiriza oyogera nnyo kinze mukazi wamwindi mugole bajjajja neetegese nnyo okukola ddiifu bye mwamusaba baddulubaale ng'ayogerera bwanti wulira atengula munne tola ku busente bw'olina osuulemu ekigali ng'okakasiza tuti nti mwamukyala mugole kino kintu kitono nnyo omaze nnyo bukyanikako ku kizza okyetikka ku mutuli tekinaakwerikka ku mbiirizo tutya nnyo okukubeera kusiimwa ku matumbi bw'owulira ekinyogoka tiweekanga era kinaaba kyo kubibbiire kinaalituulako oba kuyonka si kinaamanya kwata nga mukyala mugole lekanaawekusya ebitamba bya waka mukyala mugole yeekanga nnyo ekintu okukijja kye yali asuze bwe yalaba bimulemeseza yasala kakula yandu walola inanonya nsawo ye amyansa mvire ekijja nkunene yafuba n'asalinkiriza nnyo nagwa kubba ddiikuula omusezi ngadduka olwo ekijja nkunene kaagala eseera alinajjawo genda okuva mu nnimiro gye nnali okujja okudduukirira enduulu sanga mukyala nnyinimu amateera gamuyitamu era kwekungamba amangu ennyo nti kaffeero osuula eri akakibaku ujjuli kubi n'ebyekukole nga nange olwo ntyakulagaganye bakabakatubakatuba zeyava n'ekiwewu nnimireeri nakira nnyinimu kukavula bipapa akamaaso kamulabe gakyuka mbazi enkoko njeru inendekawo mpozi mpambu ku kijja nkunene naye naasula wanga bandese uyabeekyekyentutya munande lwendikomawo Thank you.